Everybody heard this.
Gonna drop this now.
Timber Records, baby. Tell you this, man.
Drop this song.
Tell us this, man. Drop more hits.
Yeah.
What? Drop them.
Then Tumin' is one.
Records.
It's the wilderness out that you and I that kept the fact. This the end of your chapter. Play your part, little monster. Take a bullet and you're not. Shit out of luck, you can't hide. Like Saddam, you get captured. Fake dog, or play Tupac. Where you need now, bro? It's cause of you a fake rappers. Backstabbers, get it fit. Tryna hold me, what's up? Well, get back, little monster. You don't know me like that. Which walk around with a bump and stuck up in your heart. Some homies here, they ain't really right, they must not get it. Quit to talk about nines and politics about drama. When a nine out the door, they quick to turn the dial. I'm quick to change our spaces up and turn them with farmer. It's a speech or they rap, they graduated the ghetto. They calling me street doctor, they respecting the fella. Cause I'm living so hood, and so far so good. Yeah, I say you gon' get me high, I wish you could.
Nyonga, wash up, vuta. Raise your ghetto, don't akuya. Semeni tena. Nyonga, wash up, vuta. Raise your ghetto, don't akuya. Semeni tena. Nyonga, wash up, vuta. Raise your ghetto, don't akuya. Na nyonga kama kia, na washa kama dudu. Uza pumzi kala mgomba, wanyomba skupige nyunyu zema. Nyonga, wash up, vuta.
Usiofu kiona moshu kwa juu, ngoma iko gado. Hata likizama jua wepo wa masaa bado. Ngoma mtaka, haurudi nyuma mshala wa saa. Biti mechaka, naichaka, chua inakuwa star. Marwana ni mimi, Bijo, 2-in-1. Zuka, washo nene, namna gani. Hata ukijua kuogelea kama uwezi kwa samaki. Hata kama utaki ninaandikwa kiruga someki. Nyonga washa vuta mina tangulia utankuta. Raisi wa ghetto amesha fika vuta ukizima ndakwata. J Rider ama nyonga beat na iwasha na imoda. Kama jail kama mashada. Kianza kona rangi ya pepo mnini kutungi baya. Na smama na kwa wima flu misuri kitu nara.
Nyonga washa vuta. Raisi wa ghetto ndo anakuja. Semeni tena. Nyonga washa vuta. Raisi wa ghetto ndo anakuja. Semeni tena. Nyonga washa vuta. Raisi ghetto ndo anakuja. Na nyonga kama kia, na washa kama dudu. Uza pumzi kala mgomba, wanyomba skupige nyunyu zema. Nyonga, washa, vuta. Raisi ghetto ndo anakuja, anakuja.
Mistari pomo tuti sasa, naipa vidonge. J Raider ndo kamba, kile kitanzi ndo tongo. Pale kati sasa, kijingize mekula kwako. Nina njana midundo, nina bonge la rosko. Kama mwana mtu wa kidigwa, na vye kanda chapati. Na wachapa bila fimbo kwa tunzi za kizana. Watoto na vamlegezo hata wakijifunga taulo. What's up? You are next kama no Benite Bolo. Yes, what? Hivi vipaji sijatoka kwa mita shumta. Hili ujifunze mengi, kaishi nyumba za koto. Unajona msela nondo, kaboka mchizo sinzingue mzazi. Kama dancer will set my toes. Jiti ya mwisho wa kibiriti huwa inazima mapema. Wazazi wakitengana watoto wenda kwa mama. Kulea yatima ujipange kwa lawama. Mtoto akilelewa na bibi mara nyingi ukose shima. Kabithi wembe wempambe baki na jembe. Na majeshi kote Masaki na Mbagala charambe. Zi nyonga we nyonga mitavuta. Aftone J Red and shamaliza kavipi. Nyonga nyingine gino.
Nyonga washa vuta. Raise your ghetto ndo anakuja. Semeni tena. Nyonga washa vuta. Raise your ghetto ndo anakuja. Semeni tena. Nyonga washa vuta. Raisi ghetto ndo anakuja. Na nyonga kama kia, na washa kama dudu. Uza pumzi kala mgomba, wanyomba skupige nyunyu zema. Nyonga washa vuta. Raisi ghetto ndo anakuja.